era nkukakasa nti ndibawo mu mazima sikwewunza yalabi bambi ondabiridde akasusu kange kakyuka ne smayiro laba kati kweli nawona mama batakuzibwa gweno bange yakwana ekibonerezo mama Femulibachia kabe kasinge wikeja mutuwe kukade twesotinge betwanugana ba mapera banjinyo bambi tubasaba temutondo wala umutima mulungi kino kachikwe tulikoma otunyumye ku history
oh. Oh mama hey. Mm-hmm.
Mama,
ne mubi, kusumiza chimu mukwano ndibao, ne wendi wane ka chocolate, kamuwe kati.